大伯。
Alex, it's not the beat.
All over, blessings all over.
All over,
all over, blessings all over. Zinani follow the all over. I all over. Zinani follow the all over. I all over. Zinani follow the all over.
Haijakuwa kitambo, tangu ni kujuewe Yesu. Haijakuwa kitambo, tangu ni kufahamu yawe. Sipo jinsi nilivyo, nilivyo kuwa. Tena siko niliko, niliko kuwa. Umebadilisha mambo all over. Sasa niko under your control. Umebadilisha all over. Blessings all over.Nipa afya njema,
asante.
Mavazi sijawahi kosa,
asante.
Uwe ni Mungu wa rehema. Umenipa afya njema,
asante.
Mavazi sijawahi kosa,
asante.
Uwe ni Mungu wa rehema.
All over, blessing, all over.
Oh, no,
all over, blessing, all over.
Oh,
zinani follow the all over.All over,
oh,
zinani follow the all over. I all over,
oh,
zinani follow the all over. I all over,
oh,
zinani follow the all over. All over,
nibariki, najaribu kuhesabu baraka zako na siwezi. Baraka zako ni za kweli, amina. Sijawahi lala njaa, hata kama kazi misina.Niwewe baba unapeana. Umenipa afya njema,
asante.
Mavazi sijawahi kosa,
asante.
Uwe ni Mungu wa rehema. Umenipa afya njema,
asante.
Mavazi sijawahi kosa,
asante.
Uwe ni Mungu wa rehema.
All over, blessings all overAll over, I all over,
oh,
zinani follow the all over, I all over,
oh,
zinani follow the all over.